kuzika, tabia zake na kubali, kweli amekamilika. Yule ni mzuri, yule ni mzuri hakika, tabia zake na kubali, kweli amekamilika. Toka zamani mimi niko namfuatilia, asemi hataki majibu yake, ngoja ngoja. Oh, na wazali lini hata nikubalia, ama nifanye nini ili apate ridhia? Na wazali lini hata nikubalia, ama nifanye nini ili apate ridhia? Yule nichanganya, yule
kaka, tihis, touches amiga.